banyana ba tlhaba go tseba ga bona ba tsamayela makoli ka sepi fa ba tutaba are o batatesa ge ba gotlhaba gotlhae moropoi I'm gonna go